Tell him what way, Rapper Man, this new version, new style, it again, yeah. Rapper Man came up in Uganda, this new version, new style, it again, yeah. Kakati da kwagada jiro ni misana ngempere kunonya kwiti kakati da kwagada jiro ni misana ngempere kunonya akadulu wakabuga da mubanti ode na maso empeza enuje nike kuja kindi na lose control moda bikanga malaika muzita jakada konda bebo yekuda bebo jubeke ada mneka wa kwiti kakati da kwagada jiro ni misana ngempere kunonya akadulu wakabuga da mubanti ode na maso empeza enuje. Umbika jitokeze baby wangu bidawe mimi tadada nipe penzi baby bidawe misi jiwezi naomba unipe nafasi nikupende hadi milele tuanzishe safari ya mapenzi binawe hadi milele tuanzishe safari ya mapenzi binawe hadi milele.
Hadi milele, bokenda kubera nambe mukamba yomuti mangu angete.